Studio Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen di e fulfulde midem talatare jiddi lewro avril hitan 2026. Sakrab dum gondum hedaali hejuji amen dili lendi e mangal mudum wakkati jom fu mi calmini am sanne. Yibel hewbe kawtube le dental gotal le lendi amen di kanyum en ka holiti wiide internet kany ko nande mudum le lendi amen di ka cuggu mudum ana hewi sanne e be jiddi dum wayto. Be jam yidoyde e misel goto jangino wono jande chuude jangirdi chrétien em le lendi amen di diwano yude e golle hitan 2025 o nodire François Chama le lanoma hande o kanko ka chofe won ko o marata le lamu sigaso ngaram bedrade famu do o do gorko e journal amen gal sekara non sembe kabaru jidum joganom kigit hande bismillah modom hedaade dum dental ngal be noddirta internet juste o mali kanyu ka holiti wiide adadu ko kredi ngay difa to forfait e ko nande mudum sottirte e yimbe le leedi amen di ka cuggu mudum an heewi sanne be ngadi bataay goto mo be neldi e gollirgal kumani do kabaruji bili di e telephone kanyu ko nande mudum le leedi amen di do na AMRTP fa be kolita dum wiide golle o kanyu ka wana ko neni be jiddi dum wayto do dum wadi talatar bit no wadi alal bare bitine do woni go o lewro avril le on do bataay goto ngal do dental kanyu ka holiti wiide ana yidi cuggu internet kay forfait jippinele leedi amen di hay ko yimbe hokkete ko du adadu mudum beyde fa kemen famtare anni ko kanko yuba kane goto le ngal do dental wi do fesitango Ousmane Nyalibouli
jaggal men yewi kabaru ne kebal wodi kabaru no leedi men di yarata men ji be leedi men di kabaruji kewdi ngoni hindu koy mabben ingala fuddo kabbe fu ko fawi do kabaru telephone batte mudum wadi men jo ene de fedde famin darta yalla cogu connection internet ana boyte sa ti forfait wattuma watta kanye noddugol a yottade répondeur kanye service client pati taje ko mi darta dun injo inidun le nokkuje tati dawrnobe telephone ngaji kanye AMRTP jottino golleji mudon ille min puddi go habo an yakubu lewru joni edi wondi yarude yeso gonga wo ardi do min e go habo ka basi wala e mudon min gollidan wana kalse min tewtata ko min ji e sultininde himbe mali min keban sago amen ko nafara himbe fuddon min dartata min lelnata jud amen sik fu wala e mudon
armé leedi amen di le communiqué mudum goto holti wiide wadi terroriste am hewbe le wuddu faa to le saha leedi amen di dum wadi timmodo yontere bettiinde liwi gollir gal gal be noddirta état major général des armées dido imadraji ka be ngadiri dum e do diwo dido imadraji be ngadiri do e diwo de kalatke sababu warde terroriste am hewbe zanche bugo le ladde no noddirta ke koro ana le région segu terroriste am hewbe wobbe kanyu en do itama e jate le bale le ko o mum noddir no on do bal ko goto mo noddirta konza do won to koti do woni to fulbe ana le region muti fa ham le on do timode yonte fa hanel timode yontere woterande kamyonaji kewdi mutongaji kanyindu nangama yurto fa mangal padem leedi amen di le lamu tomboktu dental gongal kasengal be noddirta union des ambassadeurs do woni kedjaabe kanyum ka hebi duubi joyi yam yiti mawuri njeyobo o do gal do dental ka jooda haalaji kewdi wadi le mudum dum latke sababu du e juude wedo yimbe yewtaade hodu woni ko nyibbina faagase e le golleji mabbe hodu woni ko be kaani wadde yalla golle o kanyum ka na heba yirwude juude mabbe faham jaje sumare kanyum woni dami do gal do dental le nyaloma hande o holiti wiide ko heba yubneede e ila dental mabbe gal ka juina ko kana una berne wonko wi lala jara touré kede Ousmane Nyalibouli.
Il y a 5 ans
ina ya dubi joyi joni do jati go hakkilo ne mal goto jori do kodwar men joini fedde haban tobe dun do hakkilo goto tajral ya gol tiagal leedi wana dun watta fa ceda himbe ka arawai waddade himbe edun way lata da fa keba hakkilo lobbo sina warti ngulera do le leedi ma segi so 2028 yo hakkilo non pawi do tobe nay daranade fa sukabe jokolbe ko buri million goto keba golle smart city amen wawa bisminde buri gollonobe ko en ujunero wobe tiagal leedi meden di yewtude e hollitinde wattugol jawdi sembinde golle cellal do hokkude hakkillaaji lobbi
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
jangino wo second cycle ngaloma hande o ka narudo bangal golle morde chofe hay odo jangino wo odo jangino don François Chama kan yuka le chuudi le college chrétien m janginan no le lamu siga so fade mudum riwede hitane 2025 itede e golle yurto golle gangal ciagal ko lamu leji amendi darne faba mu ko wadanan no fewde chuudi chrétien chuudi jangirdi chrétien m le leji amendi sabe wala o golla kan e wayde dodar so tumudira juude mudum kanko François ka obami ania nawrade bangal marde chofe odo golle ka holiti wiide sabe mudum o warta o wawi daranade courage makko le nyalom hande o lalasha walati infa wonko hebani em do makko kede Ousmane Nyalibou
chofe tuba kube kany e kol koloje hono de pirage woni ko François marata ille o fuddi o golle tawene fuddode mudum yafana e François sabe o boni rano mo arande den chofe tuba kube marammi do faba mu yigidan goto arande den dum kasayno kasedo keddidinomi den mi jokkini wadde o golle mere jogino kol koloje seeda de wondi ciuttumi yalla be soda ciofoy ngokkoy de kebunomi dum kasino den dartumi mi hora sodobe jogabe nan baa suttude fa sappo na yottade nogay jokkinirde ni wadde ni ciagal morgol piroje François an wada golleji goddi kanke gidraabe makko wobe yalla o ma wa hebde cuggu samay makko
fulla fulba de tajje
golleji an kewdi mo ngidi o goto donno moto katakatani ballo waka sinio mati golleji goddi onno dankan min gollida ciagal golle o dañu ko hukki kan seeda mo ngidi o goddo julaajo kanyu dumi den gollida batti yoga sini won kaake do hasindini min nangan kalisi jungo makko mi ya luhum sodo di haajuji seeda ngadami ciagal dun bidi jogi erngaaji nay di jami suudi joomu en janginoide François Chama wa wi daranaade ko reji mudon saabe o golle kanon o musel ana joodi domude ko warata wadenede musel en katolika yoppaabe golle dogi kudibe dokke golle goddo le ko warata
sakraabe kedi be andodo min kaddata e kabaruji amende kigede hande min jooti am sanne hedaade min